abakulembeze mu bitundu eby'ebyalo mu Busoga baliko etteeka libataddeko emikono nga ligenderera kulaba nga bakendeeza ku kirwadde eky'omusujja ogw'ensiri ogulabika nga gukyali waggulu mu kitundu ekyo. Mu Uganda abalwadde abakola ebitundu 3 ku buli 10 ku bifo na malwaliro ga gavumenti gye bafunira eddagala musujja gwa nsiri gwe gubatawaanya. Yaliko mmyuka w'omukulembeze w'eggwanga Dr. Specio Zawandira Kazibwe yakulembeddemu kaweefube ono nga bagenda kumukozesa okukebera ekirwadde eky'omusujja ogw'ensiri okugujjanjaba n'ebirala mu disitulikiti 11 ezikola ebbendobendo erya Busoga.
As we talk now, they are praying in Bulamaji sub-county. We taught the people the science of the mosquito. In the language they understand, it can bite you inside, can bite you in the toilet, it can bite you everywhere. In the language that they understand, our people can understand the science when talked to in the language. What else did we do? We went and decided on where to spray. Given the science of the mosquito, we started by getting the young people to trap the mosquitoes. We have young people in their homes with mosquito traps.
Dr. Specio Zawandira Kazibwe.